kurama ha kugira ngo bazaboni mbaraga zawe ha kugira ngo bazaboni itakazo nkorera
ise serano ryawe rituruka hera riratinda ariko ntabwo nihera hara bambona mfukamye bakanseka umunsi umwe bazabona imbaraga ziyo senga ibyawe ni inkuru buto rutabora igihe iyo kigeze birasohora kuki iyo mpamvu igihe nyuze mu bingora isezerano wampaye buri gihe riramoza
abandi nshaho bakarya n'inzara bagaseka uko ngenda uko ndya naho ndara mbasabiye umugisha uguturuka mu biganza gusa ikiruti ibyo mbasabiye kuramba
mana yanje fukamya ahangaha ngusaba kwabanzi banje ubahe kuramba kugira ngo bazaboni mbaraga zawe kugira ngo bazaboni bitakaze nkorera
uzanyibutse guca bugufi umugisha n'uzasi nzi komange ku gituza nzi buke gupfukama nk'uko mbigenza shyira agahanga hasi ngusenge nyagusengwa ba mpemukiye kera nkiri muto uzashoboze kubabera mwiza nera imbuto umugisha uzamuzave mu buhamya bwiza buzatuma bakwemera bakakira agakiza sinapfukama imbere yawe mbasabira ngo bapfe cyangwa ngo ahatwika n'ahadama wabazahace mbasabiye ibyiza kuko nibyo uzankorera bahe kwemera kukumenya no gukomera
mana yanje fukamya ahangaha ngusaba kwabanzi banje ubahe kuramba kugira ngo bazaboni mbaraga zawe kugira ngo bazaboni bitakaze nkorera
nuko nzavuga ntibanyoboye bakanyumva narondoboye
isezerano ryawe